J-Music.
It's to Empire.
It's
Jaja on the beat.
Gachumfa tipu.
Yashiga mataba.
Mwikona ponena.
Yashiga mataba.
Kakunya tuwa NC.
Yashiga mataba.
Ukatata ukwete.
Yashiga mataba.
Chikuru mtu tafwile.
Yashiga mataba.
Kensalari shuko.
Yashiga mataba.
Munga balirunda.
Yashiga mataba.
Yodio.
Yashiga mataba. Yashiga mataba.
YNC.
Yashiga mataba.
Wakitala kalana.
Yashiga mataba.
Apate metale zada pavuka chushi Undeshe kumataba icho chinshi Napa talala nangu napa kaba Wishive yashiria mataba Wisena na inje noti meta Netolo shina upeta Kikara pofe nebo ukaleza Wafitala kalande na
chufa tipu
Yashiria mataba
Kumbuiko na ponena
Yashiria mataba
Kakunya tuwa NC
Yashiria mataba
Na ukatata ukwete
Yashiria mataba
Chikuru mtu tafwile
Yashiria mataba
Kensalari shuko
Yashiria mataba
Munga balirunda
Yashiria mataba
Yodio
Yashiria mataba Yashiria mataba
Alipap search
Yashiria mataba
Testing king
Yashiria mataba
Kumbuiko
Yashiria mataba
Fesha popine yansala Kufota na kwenye ninchi tombapo Munga mayo bali lunda Chinchila mayo wisha lila Enonelwe chifanki chiriko
Yashiga mataba
Paka na kucheza
Yashiga mataba
Kamuja timuanike
Yashiga mataba
Kumbuiko batata
Yashiga mataba Yashiga mataba Yashiga mataba Yashiga mataba Yashiga mataba Yashiga mataba
Mwiko na ponena
Yashiga mataba
Kakunya tuwa NC
Yashiga mataba
Na ukatata ukwete
Yashiga mataba
Chikuru mtu tafwile
Yashiga mataba
Kensalari shuko
Yashiga mataba
Munga balirunda
Yashiga mataba
Yodio
Yashiga mataba
Yeah Introducing to Empire Sparks Mining Commander Simi Big Moza Karumbira One Commando I see you, one big one.
Chiburu Makatem. Directors Kakoma. Ras Jam. JN. Saint Marceline. TC. DJ Egg Yakon. DJ Momo. DJ Manjiro. DJ Snipe. DJ Book. DJ Shipwe. DJ Man.
To Empire Classic Music.
Exclusive from Africa.